bere imana fitumu nuvugira numu eresi mukuru kandi itwa rukundo
kandi mu mutima we handitse izina ryanjye ubwambugira na mwanzi wamunyiruka naho Tania ibukije dukiranirwa kwange ashaka kunyihebesha yantumbira ijuru
ndeba yumukiza wanje wami
Yeah.